fulani haya utamke. Mwambie zamani tangu waondoke. Binti Mombasa, bidakhili albabu.